selector.
Every time jiyo nanonyesha, umenipa blessing. Venye kwenye bedi tukikesha, sije kuwa testi. Toto nanipenda toto, toto nipatie watoto. Niwe baba we mama watoto, toto anavutia mtoto. Too many girls kwenye DM, siwataki mpenzi. Too many girls kwenye DM, siwataki mpenzi. She looks like a sweet angel, tuna minyana. You looks like a golden angel, tuna minyana. She looks like a sweet angel, tuna minyana. You looks like a golden angel, tuna minyana. Baby come closer, ongeza pose. You make a bad man, nilegeze macho. Mama shakuzuia kwa mapose. You make a bad man, nikufute macho. Baby come closer, ongeza pose. You make a bad man, nilegeze macho. Mama you just know how we do do. Baby girl, you see your copy do do. Get your
mapiga mitama, wakitaka mikuni nyanganya. Mapiga mitama, wakitaka mikuni nyanganya. Mapiga mitama, wakitaka mikuni nyanganya. Mapiga mitama, wakitaka mikuni nyanganya.
Kama nguo manzese, twende nikakuchagulie bebe. Ukitaka mapete, twende nikakuchagulie bebe. Na wala ye tupame, kote unagonga wali na makande. Nakubalie, choni kande. Ukimaliza na mimi nikupambe.
Mwali njoo, mwali njoo. Tuje onana. Mimi na tunapendana.
Baby come closer, ongeza pose.
You make a bad man, nilegeze macho.
Mama shakuzuia kwa mapose.
You make a bad man, nikufute macho.
Baby come closer, ongeza pose. You make a bad man, nilegeze macho.
Mama you just know how we do do. Baby girl, you see your copy do do. Baby girl, you see your
copy do do. Mapiga mitama, wakitaka mikuni nyanganya. Mapiga mitama, wakitaka mikuni nyanganya. Mapiga mitama, wakitaka mikuni nyanganya. Mapiga mitama, wakitaka mikuni nyanganya.
Aye, 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 aye. Just gang yo yo. You know,
another one.
Mesh and the Batman.